akasiqwelo terminator action ekangaka teen spectator if udoba nje gazi lam sokubona later that's if usindila kancoba ngu-undertaker except by the way dashex buya gaming msikawuto nenye ivene phaaleni ngase siflethini ndisibamba phekweyini mishango ibithi intloko cause exe umak zangafeli smoko ngoku amarhuzu aye fahlaka isidoko wonke lo lande ubikelwe nguthoko isimoko endamdlakela since engesenagogo ndithi qi abesikhathini nale hafi yembololo.